Naga naga not alkaline. Everywhere we go we a figure to win. Bad carrot don't know where we take. We sent it when you mongul ya. Maka kwaku kama na sama nze gula nze je. Kaspe de kemba tole dansal peke peke. Jeke jeke vin up jama dene if you nana peke. Some of them pretty, some of them freaky. Some of them coulda even never suck a dicky. Twimba yemba twimba beba kasam. Bulu mwali no kula nzekela nempa kasam. Raga reggae lingala luke tu kwasa kwasa. Nyabu cha hundu zeka kwali mala nuka kasa. Fadiku, she never had it. So renduku, she want it. So renduku, tule baka bebo vikula profile. 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 Kalibu vikula profile. Tole baka bebo vikula profile. Tole baka bebo vikula profile. Tole baka Tole baka Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Abazi punye mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Baziri na Banaba wala mwe wale kuche mutu laga. Mutu kukunye jemisu wane jitu waga. Tole no kunyo meblate tole no kunywa. Tole no kujuki sente tole no kulia. Bono webo degu sente wenyu mokulia. Flinga raga rhythm, flinga raga rhythm. Raga rhythm, flinga raga rhythm. Flinga raga rhythm, flinga raga rhythm. Raga rhythm, flinga raga rhythm. Everywhere we go we a figure it away. Tole baka bebo vikula profile. Tole baka bebo vikula profile. Kalibu vikula profile. Tule bakali. Kalibu vikula profile. Tule bakali bo vikula profile. Tule bakali bo vikula profile. Tule bakali. Tule bakali. Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Abazi funye mjitu bari. Baziri na mjitu bari. Flinga raga rhythm, flinga raga rhythm. Raga rhythm, flinga raga rhythm. Flinga raga rhythm, flinga raga rhythm. Raga rhythm, flinga raga rhythm. Maka kwaku pama na sama nze gula nze je. Kaspe de kemba tole dansal peke peke. Jeke jeke vin up jama dene if you nana peke. Some of them pretty, some of them freaky. Some of them coulda even never suck a dicky.
Tole no kunyo meblate tole no kunywa. Tole no kujoke sente tole no kulia. Bono webo deku sente wenyu mokulia. Everywhere we go we a figure it away.
Tole baka bebo vikula profile.
Tole baka bebo vikula profile. Tole baka bebo vikula profile.
Tole baka bebo.
Kalibu vikula profile. Tole baka bebo vikula profile. Tole baka bebo vikula profile. Tole baka
Baziri na mjitu bari.
Baziri na mjitu bari. Baziri na mjitu bari.
www.mp3ugandanmusic.com